Ebyo nga tubitadde ku bbali ate yo muwanika w'ekibiina ekigatta abatandisi b'amasomero mu ggwanga ekya Proprietor of Private Educational Institution Association in Uganda, Christopher Mugwanya, asabye abatandisi b'amasomero okwongera okukuuma omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero gwabwe n'okusoosowaza ennyo kalikyulamu empya. Mugwanya ategeezezza nti okukuuma omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero n'okukwatagana obulungi ne gavumenti ng'abatandisi b'amasomero kye kisinze okubayamba okuyisa abayizi mu bigezo bye baatudde omwaka oguwedde 2025.
Twebaza Katonda olw'ebibuuzo ebyakomyewo. Tuyozaayoza ba directors, twemupiyawo ebibuuzo byaffe byonna byakomyewo, tewali kye baakutte, terikyasigaddeyo, ate era abaana nga bakoledde ddala bulungi. Tuyozaayoza bannayuganda bonna, abazadde, abasomesa, ba directors ne Ministry of Education and Sports olw'okumalako olugendo luno. Kati tulibadde mbogamba nti Happy New Year, omwaka ogwaffe twakagusomoka. Era twagala okubiriza abaana basikirime ebyo bye baafunye. Grade gy'ofunye yinza okuba nga tigye wabadde olowooza, ne Katonda gye yateeseteese, ate obulamu tebukomaawo. Twongere okubeera ab'empisa ennungi, twongere okutya Katonda, twongere okuliza bazadde baffe, ate twongere okugoba visioni zaffe n'ebigendererwa. Tugende mu secondary tufune emikwano eginaatuzimba, tetugenda kufuna mikwano mikyamu, tusanyuse bazadde baffe nga tuli mu ssomero, birungi tujja bituukako.
Mu ngeri y'emu, Mugwanya asiimye abasomesa n'abazadde b'essomero lya Trevor's Origin amatabi gonna abakoze obwezingirire okulaba ng'abaana mu masomero gonna bayitira waggulu mu bigezo bya PLE.
Mpozi era nyongera okuyozayoza aba Clever's Origin Junior Schools, Kitintale, Kasokoso ne Maganjo, nti baakoledde ddala bulungi. Mwebale kusomesa, enange tuli ddala erisooka abasinga obungi n'eddala eryokubiri, naye ng'abaana baakoze bulungi. Tubayozaayoza bazadde baffe, results tujja zigaba ku Sande eri, yoza zijja kubeera nga munaana. Tujja kubawa results zaffe, naye ayagala recommendation eyamangu okudduka okusaba ekifo ujja gifuna, naye certificate tujja zifuna kwolwo. Njagala okwebaza abasomesa ba Clever's Origin Schools, abazadde abaatusaamu ekitiibwa ne mutuwa abaana, ate n'omutwongere kuba bali bonna baafulumye. Tubakubiriza muzaale nnyo nnyo nnyo, mutuwa abaana mu Clever's Origin, tujja batendeka. Tetukoma ku academics, naye n'ebitone by'abaana tubifaako, tubasikiringa ne tufulumye omwana ajjudde.
Ate ye Francis Makumbi, omukulu w'essomero lya Lakeside Entebe, asiimye abazadde n'abasomesa abakoze obwezingirire okulaba ng'abayizi b'essomero lino bayitira waggulu, bw'atyo n'asaba abazadde okuyamba abaana bano okusobola okutuuka ku birooto byabwe.
Ne muleeta abaana tusobole okubeera tubabangula. Ekituyambe ku luno era nga bulijjo bwe tujja tukola, essomero lyaffe lifuna liyita mu ddaala biri, amadaala abiri gokka, first grade ne second grade. Wakuwa kune chankanzemu nti nafunye first grade zintonoko okusinga second grade, na inga yontie trendi Entebe weyakozechi weyabade Entebe yona kuwa otunulira Entebe municipality. Abana batu renku mibili mbisatu, netu ina abana vitano umusamu bebaise mudaleri soka, kati mudaleri okubili babade lukumi mubisatu. Kitegeeza era kyuvu amasomero agasinga gonna gabadde nga gafuna first grade zintono nga second grade zenyine. Ffe twebaza Mukama okuba nti abaana bayise ebintu bino bulungi.